Away!
Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani
anajikosha.
Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha
anajikosha.
Nimesharudi na oga, iyo nitairudisha
anajikosha.
Kwanza ata usitume tena, tayari nshazira
anajikosha.
Asa baby ntakula nini, ziri kwa gani asira
anajikosha.
Bezi bichi makelele bwana, nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji hata feni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele le. Lele le 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 le.
Lele le. Lele le 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 le.
Pimbe tena lele. Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yebo, eti baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi. Ila mbona simu yake sasa taki nijue paswedi.
Anajikosha.
Onyo nshatuma, pengine shida mtandao.
Anajikosha.
Nikipiga kwa watoa huduma, maelezo kibao. Miso sagiza kucheza cheza na mshipangiri. Mara gafraka ya mameza na kimbia pili. Iyo ndinga irika matuanka wapalezeni. Kumbia renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yabo, yabo.